Ɗoyo Studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde sakiraɓe heeɗiɓe jam ñalle e moɗo heɗen gone kikiɗe aljumare noga e tati lewru mai hitande 2025 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓori Masilima capanɗe nayyi e joyi Ousmane Ñaly Buuliɗo kabaruji ɗo Mamadou Ouattara to ɓoggui janɗe to fedde leydi ASCDAO ana gondi haltidinde dow ko wawi nafude kala e mabɓe ley botoɓe gaɗi keñen e gueɗe ɗiɗi ndewri yawara yimɓe e jawdele muɓen heddo hakkunde mabɓe. Sukaɓe gelle kewɗe leydi meɗen ndi ana gonde wadde imma daraji wutude fonseŋaji fanda muɗum faɓe cakko ilameji ndungu bondiɗo nadde o. Julde layi balɗe seeɗa heddini ɗon heli o wakkati ñowoɓe yogaɓe darni nangude kadule ñowata no ka noon woɓɓe ana anni jokkininde nangude e fa julde dow wadde ko welata ɓe ñowanta. Yoɗi woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗo heraade Tidio Tamani. Isude fa gasa ko heɓɓa waɗede ley lefol ngol yimɓe jawdele muɓen keddo yaade e warde no jiɗiri ɗum ene woni ko darta keñen ley boto arandejo hakkunde fedde ASCDAO gaɗɗoɗo Bamako ɗo ɗum yo jonde arandere hakkunde ministre humminiɓe hajuji leydi AS gonɗi sella e hooreji commission CDAO. Ɗe gueɗe ɗiɗi en dewri joddade haltidinde ko wawi nafude mono fu caggal yaltugol ɗe leydi AS ley fedde CDAO faɓidore ne fam keɗen Oumar Waygallo.
Le oɗo botu kamɓe wonɓe le pelle AIS kañi e CDAO ɓe fuu ɓe kollitiɗe ɓe tottidira hakkillaji no yimɓele wonɓe le Afrique heddoɓe hirnangue ɓe kani heɓirde nafa. Ɗeɗo balɗe ɗiɗi kollitiwide gollidan fa pewta e guɓe ɗe ɓe noddirta terroriste en. Haalaji goɗɗi duɓɓe mimi toon ko nayri banggal politique gollidinde hakkunde leyɗele ɗe fa yetto sériyaji kañi yirwere banggal keɓe e neɗɗaku. AIS kañi e CDAO kollitide gaɗanno gatta fuu yalla himmeji jamani an huncene hoore fati caɗele dumate hakkunde ɗeɗo leyɗele yalla yimɓele ɓe anan keɓa jahangara tawa keɓa tiɗalla fuf. Miccitiɗe wid leyɗele AIS ɗe jalti e CDAO ilele noga e jeenayyi lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi e noga e joyyi. Wattu juno AIS wihi ndeɗo fedde CDAO yo yimɓele woɓɓe ɓe gala ley hen gattata hen koyɗe muɗi en.
O bato arandeji hakkunde fedde AIS e CDAO e jiile yoga waɗan fa tiɗallaji gonɗi hakkunde mabɓe ɗi keɓene jogola ɗum hollitiwide Boubacar Sanogo andiɗo kabaru keɓal doyen faculté des sciences économiques et de gestion Bamako. E wi makko ɗe jiide gaɗan fa ɓe dewra dow ko wawi nafude ko wawi ɓeydude keɓal ɗe gueɗe ɗiɗi ko wawi du sembinde jaagu e yawara himɓe e jawdele muɓen le lefol leyɗe hirnange Afrique. Keɗe ko wisia data mayga to faccitago Ali Cissé.
Ɗe dialogue
kaltidal hakkunde mabɓe waran latade sababu ɓe dewra ɗo ɗati garoji nafude yimɓel gomɓe le ɗeɗo guɓe ɗiɗi. Ko rentini en ko ana mawni sanne wajibi kina ɗeɗo guɓe ɗiɗi dañen ko dewriɗo muɗum le muƴƴiki leyɗe kawtuɓe le dente mabɓe ɗe. Yalla ya warta yimɓe kañe kulleji koɓe jogui ana heɓa newade. Leyɗe tati kawtuɓe le guɓal AIS ne ñalawma hande o ana kañum en ndu le guɓal ngal ɓe noddirta un mois. Leyɗele keddiɗi gonɗe le CDAO kañum en ndu ana hawrti ele guɓal ngal ɓe noddir ko rentini en banggal keɓe an hani heddade ɗo hirnange Afrique. Yalla keɓal le nokku o ana heɓa deƴƴininde ɗum ne wawa heɓede fey so wona ni ɓe jirwini golliɗal hakkunde mabɓe nafa gueɗe ɗiɗɗe ka fo ana heɓa.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mbawi heɓude ɗi dow bembe ande ɗe ɗo hella amen Facebook kaña compte X. Haala halti ana heddi fa hanna dow fusugol parti politique ŋaji e baale gollirojo dow politikaku. Fedde avocat en gollira dow politikaku joini plenti hollitinde wiide ana calani nde dabere ɓe joini keñen alal bar bien alal bar ƴaɓɓina nde e plentiji le tribunal ŋaji grande instance Bamako jeegon kañe e cour supreme fa ɓeydure ɗen fam andi jantore Oumar Waygallo dow faccitago Ali Cissé.
Le on ɗo communiqué ɓeɗo avocat en holliti wiide yeehi yesso cuuɗi sériyaji leydi amen ndi e inde hooreɓe hiɓɓe parti politique en le leydi amen ndi. Kulle ɗiɗi naɓɓiɓe toon ele inde ɓenɗo yimɓe arande ni fa ɓe mboytoyo wiide fusugol parti politique en le leydi amen ndi yaadata e sariya. Ɓe kolliti ndu wiide fusugol gueɗe politique ɗe yaadata e yoppitere baale kañe wadde batuji. Ƴiɗowal muɗum ndu fa ɓe kollita wiide sariyawol ngol kananke laamu hakkundejo o ɓami sappo e tati lewru mai hitan 2025 kollitiɗo wiide gueɗe politique ɗe fusama le leydi amen ndi du ana yedda sariya. Ɓeɗo avocat en ɓe juini plainte du yesso procureur ngol cybercriminalité fewde yimbel idom gom e le fedde ne noddirta conseil national de transition do ni biton mamari koulibaly kay moulay keta be kayfike ben do yimbel wadde jennoje yeso jama pene fayoto wiide waram yimbe e do beme ande kessede so dum horodo fu betike janginobe jande do doore kany endule communiquer mu em goto holiti mette mudum fewde nangugol gol yarata e sariya fey yimbel koliti be wiide kany MK walda hakkille mangal lam hakkunejo o wurdi yarde le nyalo mo hande oni e be ngada noddan fewde kanan koobe tiddina ko woni hakkeji bibbe adama em le leejini e mangal mudum fu
imbe gelle mali yogaje njeggita ye kutteji to ko njoludi ngaddi rawnin di faabe cakko hono di bonandaji bale sukabe jokkolbe ana gondi e wadde imadaraji wutude fonsingaji hono douanse e gawo do sukabe mu en gondi e wutude laawi ndiyam kede ko en bi le nde jantore andu faccitango Umar Waygalo e Ali Cisse
bila aita de goriyaji di kanya fa yottoyo kani voji di dum fuddi ton tunel de dano godde bontede non kanko lamido zinesle o don ko holitiri wide Musa Nantume o wadi noddango fewde lamu ko wonbe tobe tinno njaajina goriyaji gondi tondi fati kasaraji kam mate
kebi imminde yimbe kamin darna do e koyde mu en golle o khasa fecilum pecce temdere ka fu chapan jitti ka wada mal nyalo mo hande o won gollono hore mudum gawdo faabaade men yaltinde tuundi le fuseji di biden kasi din e fosseji goddi kasam fayotto goriyaji moddi do ndiyan dam be torto
kanko Issa Dikko lamido zinesi nokkuno dirte do duansa o be gonde hokkude jamaare wonde tonde hakkilaji lobbi faddi do kasaraji njottobe ton
bami anniyaji kaltina jama o hono non ndiyam dam waawi sakirede fa bonando o buyto golle yo ngatteedi ton hono tuutude nokku laawi do ndiyam dabboto kanye du hono silde nyibude laawi ndiyam en
fedde no dirte kamor to gawoto du don tawa kanko Abdul Karim Samba gondle ndedo fedde o yitane fusundungu battiki be ngadan dido imadaraji mi puddi imadaraji elewi solo merindu fami itta dati kandi jokkede bangal yaltingol tundi fuseji di ni nokkuli yogaje yalla natugol ndiyam dam kutteje mudum fati satta san
fa
kasaraji kamu chakke sundu direction national de l'urbanisme an wonde waddoni imadaraji dido imadaraji woni helde ciudele mahade do nokkuli do ndiyam dan han jabirade ko hewe jamande do bomo ko do hollitidi weltiki do hen sanne
leb adale julde layende kanan ko be kuli kor anan gonde wadde imadaraji hollitinde do donnogoji bondi moto ngaji ko be noddirta malvi no fanda mudun yo sakade pati kasaraji ngada do lawi le julde de don julde lay warorende no le wakati goto hollitinde kanan ko be onku ana darta do e sarabe kayba sukabe mo benna mi cintinde wide le julde ide yabbenende moto ngaji jena woni ko commissariat gar nangi sabe hono di golleji bondi
Studio Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
Leen e balde badale julde laye atelier ngaji ana kewi petta sini nyobe yogabe celi nangude kadule pati mboyna yonki be nyowanta wobbe ana gondi e noddude wallobe dum ben don be jobata le nyaloma fa njukina nangude kadule kede ko nyobe wombe bamako kay yoroso kajulo fa yottare yorobe min landi ko koltiwide lalle tangara do faccidan Umar Waygalo
kayanno netter li en film na
ci ñoo kay ñu yoppi am de kadle fatimi e client ngabe min kaba do kajolo do gommin fa hande mi do wondi e am de kadle yalla client ngabe ban belto e am mi amata kadle julde kasen sabide wotto tuukiki sa bami kadle jomun sa ronki ñohude jomu weltata ko do maada do motti do gommin fa hande mi nanga kadle kaso julde de batriki balde sappo tan mi nangata kasen mi ñoho kadle do yoro so do julde batriki sanne mi yoppi am de kadle ka client ngabe ngara wakkati fuube so ngaddi kadle muuden wajibi
nangam Ali Cisse wartna en joni e kabaruji de hala mudum buri halede sanne le nde yontere
le kabaruji yontere nde ana jidal hakuna yimbe la nantinobe kabaruji fa eto fedde juinaane fa winda daftere ngaro darana jam kay huntundirde malinkobe de wi yimbe ngombe nde do fedde de wakkati wonno juuduma be holitide malinkobe golleji de be ngadi bangal windugol nde do daftere mo tobbe temdere joyi wolle mudum so mi jari yaso fa am ele kabaruji amen di min kala am hala fuddugol emoji kap de leedi amen di e mangal mudum fu de commune di do wado bamako do be imotobe temedde joyum chapan nayum wannoto pechabe hakune kilasuji gondi le centre de formation professionnel sumawru kante min yaram jom kalam sika sofa mi kala tum hala bamgol podde urto yimbe tay wala fu yamiror mo kebi urto doktoro en edo wondi suglinde san yimbe ngombe tombe holitama do wiide do me chadele mawde bangal chellal le nokko mi timina dido kabaroje halde hala landina gol fewde julde mawnde mo balde seeda tan woni hakune ame e mudum garbe gonde bamako do fayto le kedde leedi ndi ka fu holitama wiide bali heewa e le mudum sanne hikka
sakira habdo kado de kabaruji de kikira ko ka holtindo wido don baye hollidinde men ko ne hakkilaji modon sini on noddi numero 76 98 56 56 andon wide do ngal journal e magazine garo jukininde o foron baye hedade don sini on noddi numero service kuna foni 37321 mere ka andon wide kana tawdo no fandi funnoga e tanga credit e telephone modon kedde hedado e seda yewtere kebande waran jukininde panneau solaire ngaji ana korsi sanne le wattu chakitidi di le leydi meden di e wi humuni be golleji mudon fay e tawede kuran ana wonde hebede seda le wattu chakitidi julabe koltiwide fa handen himbe ana ngara sodde don kambe sottobe no fa be anden fa handen kay holtama wiede fay e tawede cogguji di ana jafi seda kake no njukki noje don dum woni wana ko yafi wana himbe fu mbawi sodde don fa be jode den faamu e de yewtere magazine economie doni yewtere ko de kebal aniko Mariam Koulibaly wadni en
so tam pano ngaji di jamarne hedri dabare tiagal ko kuranga di pu ita di leedi mi di nan wara duubi nyaloma hande no hewba kay ko litti wiidi dun tiide sanne e lumoji di
no cena net na pano mi aniya ki sodde pano solaire ngaji mi wala jaati bawde mon mi tagi tagi himbe ana fandi ko tottat dun di wattu ciakti di mi mila wadi dun yo sabe qur'an hebe joni illa lewru ramadan do alma saddaaji ana kewi joni fardan sodde pano ngaji mi wattan on kalisi le haajuji goddi
kambe so tok dido kaaki be ko litti wiide na pangadu fuwawi sodde di wattu jono laamu haani fiide do hen dabareji faa ciorra jamare de ko yaafi
on andi pano priji
sini cioggu pano witeke ka kedde buytaake wala ko nafata cioggu mudon ko tagitimi jogibe bawde tan baawi sodde don wana himbe fu baawi sodde mi soda sotto non ni sotte hakkunde unya sappo didi yaade unya sappo e tati luumo go e harata non
maitriser quoi
sarmu ya jawi akoy yo mo cotto dido kaaki nokku no dirte do motti o wi tan hikande kaaki di jaafi burde duubi jabbinodi
pano kan no cogo ana yaafi hikka sabi o soroji di boytama cogo mon ana fawi do modduki an je ujinaji joyi yaade ujinaji sappo e joyi mon fu ana wa hebude ko hasendini arande pano ngaji dana torteno yewde ujinaji debbe sappo yaade malli hemere
wakande kawrtal wodno do bomako do ko yewi do kura ngaji ngettidi do nangi di le noga e jetti yottiade chapantati lewru avril tan 2025 kambe gonnobe tombe be mbi be gikkini gikke lobbo be mbi entreprise ngaji kewdi gondi halde de nyaloma handen o no kani fabirade ko nayri bangal dido kurangaaji Suleiman Keita e Lalaysa Haidara yobe kejaabe yoga e markiji gonnobe li ngal do kawrital
notre chiffre d'affaires
ke bala men eede ke hikka luum ana weli le nyalom de mbaa sotude goto na didi batteri ngaji 30 kilowatt den ciotta dum million goto ujinaaji tebe bangal cuggu teddi seeda ka miden kabo
fa dum haybe kambe sottobe be kan wattande ko hema akille sanne markiji mabbe yidu danyado be bindi dum non kanko no dirti garba jallo gon le nder do fedde le leedi medin do hollitiri wiide
watti joni o pano ngaji di kina tawe ala fami golle mudun sana dun tidallaaji ana mbaawi wadde akunde ondi leer e batteri ciagal don daade le luuma ko mo e majjun sabi dun mo entinde dun ana yaafi
Ibrahim Mari ko andando kabaru kebe hollitiri wiide laamana han yalti do hen dati goddi ko wana wiide jamaade yaara bangal pano ngaji itan
la subvention
Fabira gol jawdingol ana wada tor do kebal sabi dum wana balligo fa keba mbawana horema en way buude kebal laamu o laamu ko haani yum ininde central solaire ngaji hono dun wardi woni ko hasindina sona do himbe mali hun foti woni bawbe sodde panneau solaire ngaji wana himbe fu jogi bawde
assez fait
wakande min dartuno fami nodda laamu ko be humini be kabaru lumoji kuranga ngete le nangi di wala fu ko be jabi jabaade do hen taw wiide jamandan yo gikke mudum do kuranga ngete nangi di wattu jono soddi do kaki woni ko yaafira malinkobe